fanya save. Jiji lako liko salama, umenitoa hofu mashaka. Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salama, hisia zimevuka mipaka. Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele. Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele. Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha koroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida, wenye pressure na pumuzi wabane. Mapenzi uji wa moto moto, zami nikoroge nikoroge, shizanye kama mtoto mtoto nidogo.
Hola.